ndụmọdụ na-enye Kingsland Benjamin. Ụjọ atụkwala unu, n'ihi na Chineke nọnyere unu. Anyị m chọrọ ka unu gwa ndị ụwa, and ozi a ka m na-ezi ndị ụwa, unu gazie ndị ụwa, n'aka Chineke na-edu unu ebe niile ka unu na-aga. Unu ga-aga n'ime ụwa wee merie, wee were otuto, wee bata. Ọkwanye ozi unu ga-ezi ndị ụwa. Anmasị unu ka ebe ọbụla unu na-aga, Chukwu na-aga na-edu unu. Ziganụ ndị ụwa ozi a. Benjamin Kingsley, my word today. You guys should go into the world and conquer. That is my message for you people. Because victory is already there. That is the message you are taking to the world. Because Akachukwu Nayarunu. And Akachukwu Nedunu. From beginning to the end. Unagadiro, when you got to a tune as
you'll be alright, you'll be alright.
Don't look at conquer the world.
You'll be alright.
Oh, see, I'm lazy today. And you need a digo ma.
You'll be alright.
And dog at him, ma. See, I don't do what. Na umu okorobia ni ne kene tu etu.
Oga di ma.
Mwepere
ulanya.
Nebe ka aga aga.
Oga di ma.
Nye ni ne ga di ma.
Oga di ma.
And odi go ma.
Oga di ma.
Oh si oma ke mezi. Nunu kunu sigere di uwa. Onwero. Nye ga kwa chu na su. Your journey shall be smooth. No matter what. No matter the gap, no matter the mountain. Everything will be okay. Benjamin and Kingsley. You are going to a cell. And people and your mates will excel also. Anyone that believed my word today,
it'll be all
everything
right.
Will be alright.
It'll be alright.
That is my message.
It'll be alright.